Black Market Records。
Fesa fe fesa fe banga ama tuta do it your way. Yeah, wacha ni kuse usi ni yoko bebe. Leo na finesse na ujanja eh. Leo nta maintain ukini kuna bag nitako kuna front. Ebu baby don't let go. Ukini pea shash nitako pea ndo eh. This the kind of love make you when we do it, do it, do it, do it, do it, do it. I make you make it show it, show it, show it, show it, show it, show it, show it.
Siezi toka club sai, siezi kosa kuteka mpoa sai. Siezi baywa pombe alafu mini zirai.
Siwezi
sakata sakata rumba rumba. Sakata sakata kuna nyuma. Chuchuma kuna wevunja ufupa. Tumia mikono kishindwa miguna. Kikilicho pandwa ni ulicho kikuza. Na kiki kukuza ni juli kichuna. Na kisipo zama ni jwa kijavuno. Na kikizolea ni juki memwagwa.
My hands, your wrist, my heart.
Market Records.